bandiraaɓe sukaaɓe jokkoɓe weltiɓe weltanaaɓe on keeɓi faam ɗum yo heeƴo ngo wisti yo tamani hettani on gonno min Ousmane Ñaly Buuli woni on ɗo min tawda ɗo e Mamadou Sama Sekou Sembe Sekou salamu aleykum.
Aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Hayre ke jom waare Ousmane Ñaly Buuli jom suude sukaaɓe
kabaruji ɗi heɗi
ɗoka aɗa waɗa sodo de
kabaruji ɗi heɗi woni tan hannde
mbiyande hannde maman haala ko mbiyen ko wiyete nelgol talki ɓamgol golle jangguinoɓe mbiyen e dow yila gouvernement o yalla lontade mbiyen musel en murtuɓe ɓe e mamadou ɗum haala ñalawma hertanago rewɓe ɗum woni 8 mars banggal mini mag meɗen eɓe jotto rewɓe itoɓe mbiyen jarindi to kalabankoro toon hono foof ɓe gondi e mbiyen golle mabɓe o e timmiran mbiyen kabaruji amen ɗi banggal haaru Sembe Thialɗi ɗum woni kala jaabuji keɓadi les championnat men o 20e journée.
Sembe Seku en puɗɗiran kabaruji ɗi o kasara gaɗɗo beeta koɓe kuliti wiide dow pon ɗiɗoɓo ɗo bamo ko ɗo sotarmagaji ɗiɗi gompodiri fa mayɓe gaɗi hen
ñalawma fuɗɗira fewi no weliri mbiyen mublaji ɗiɗon ɗe daɗɗodiri dow pon ɗiɗoɓo o jonka e latiki kasara wiyama famɗi foof ɗiɗo heddiki hen sappo e jagoma barmi
dako heddiɓe hemɓe Allah hinnoɓe yafoɓe e barmuɓe yo Allah yaafi en jokkinnan kabaruji ɗi hollitinde wiide dartoɓe jangguinoɓe yiɗiɓe natude e weeli muɓɓen dow dartugol gouvernement o tumtude musel e murtuɓe golle ɓe ɗum wonde waɗede ɓe gonde waɗde ɗum fayso musidɓe mbi paɗi ɓe joina talki mabɓe
ɗon jaati dental mbiyan musel ɓe tiliɓe jande ɗum woni AFM kamɓe kay dental mabɓe ɓe jiiɗa fewi yimɓe darta mbiyan golle oɗo nokku o ka sukaɓe woɓɓe kay neldi talki mumen ndenna keɗɗan no keɓani en Mohamed Agga Aleyda
ila tilimi jande am UFM mi heɓay komi golla hoɗum jiɗɗon kasi latagol sukaɓe an haɓɓi hoore ami tiɗɗala mo leydi woni e muo laati sababu yoppude kam nannude ɗereji am jangguino on jiɗɗo golle jangingol kasen ndu fami keɓa huncande hoore latagol sukaɓe sandikaɓeɓe nardiga fati mi jaaha saabi ɗum jambaɗeɓe mbimɓe wala fuu ko ɓilodiri en kamɓe ɓe golloɓe laamu wadde murtere e hakke mabɓe min ndu wallude sukaɓe e hakke am yalla miɗe wawa daranade saɗɗa an yoppi kam nannude ɗereji am.
Sembe Sekou, le leydi afrique kewɗe wonnoɗo ñaw coronavirus o yetti joni ɗen wonno égypte tunisie maroc algérie nigéria sénégal e togo
non jaati hayre ke jom wari e mbiyan ministre amen kumaniɗo cellal holti wiide mallinke gonnoɗo avion goto francisque tawraɗo ñaw o mbiyan o yiitama
hollitama wiyede kanko e ñaw o wala e makko
jaati e nden ka mbiyan banggal oɗo ñaw o e kamɓe dunke en kabaru cellal darde sukaɓe ɓe ɓuuri foof kamɓe nawtortoɓe ko wiyete chicha tinno wattata koye mumen hakkillo saabi ɗum ɗo ne wawi laata sababu raɓade ñaw o keɗɗon Almoustapha Mayga kanko dogotoro ko wiyete virologue ɗum facitango Alicise.
Gollirde kaaki gooti ana wawi faabade laaɓal ñaw fuu wona ñaw mbiyeteɗo coronavirus o tan so won goɗɗo tomo ñaw coronavirus o woni mum omo wawi waytidde ɗo e neɗɗo goɗɗo mane ñaw o woni durma hoore nawoore wulgol calɗi tiɗɗalla fofude tampere guilol.
Sembe Sekou, sukaɓe gendi kamale gendi gondi dow lawol sibi dokkama kaake
mbiyen dental doɗoɓe motoji muɗi mali gaɗi ngal ɗo dokkal
ɓe gaɗi o golle paaboɓe sukaɓe keɗoɗen ko Ayouba Traoré wi o won e fedde club de Moutar Mali
anniya ko woni coro oɗo golle woni wallude saraɓe amen gomɓele gelleji burusuɗi e hokkudeɓe kaaki gollirɗi bawɗi walludeɓe daranade tiɗɗallaji nawɗi miɗe anni hokkudeɓe kaddulaji koɓe ɓonto
e jaran yewtere meɗen mini mag nde. Sembe Sekou, yewtere meɗen mini mag yontere nde ana fawi dow rewɓe ittoɓe jarendi ley maayoji ɗi golle moɓe gatta ñande Allah garɗo fo
mbiyan oɗo golle yimɓele hewɓe kolti wiide mbiyan golle tiɗɗo fa sanne ɗum woni ko mema tan haala muɗum hannde to kalabankoro to ɓeɗo rewɓe ittoɓe jarendi mbiyan dande maayo Niger ngo
dow yewtere 8 mars ne rewɓe nde lendi Moussa Diallo yehi hawre e mabɓe ɗon ɓe rewɓe ittoɓe jarendi keɗe ko heɓini en
dande maayo kalabankoro ɗo min goni ɓe jarendi itteteɗo yewtere welde jaɓɓi min laanaji ana tatteji ɗi fuu e ley maayo ngo miɗen jiha ɓe rewɓe mutoɓe so itta jarendi gaɗa e siyoji yogaɓe ɗum kebbini laana muɗum en jarendi fa hoore Oumou Traoré goto e ɓe rewɓe duuɓi nayyi komi waɗata ngal gollal
mi yiɗa joɗirade ni tawa wala ko gaɗanmi hande duuɓi noga e joyi jogui min jon suudu keɓal amen ñalawma fuu hakkunde temen nayyi yettade ujunere woni
Bintou Camara ɗum hono no ummuni woni dum woni golle makko ko buri hewde yimbe biyata golle worbe o duubi chapantati ko inna sukaabe nayo o wayla njaarende e lanaaji di nyande fu e le hakle makko o mo wawta hore makko
le golle ko ngadam min ko won darde bawmi bande bangal sadda galle o lana mo chumbin mi fu min heba teme di som warti chuudi atawa taldi am fu ananawa mide wondi tewtude golle god yalla mide heddoro chamal
hore be nokkure do njaarende ittete kala bankurto gowti tinnare be rewbe e lewi mabbe be be kani wallede adama baba kulbali horeje de walde
e be kani jowtede sabi be tinniki e be ngara be golle sel be ko be nyaama tan non de ngarda fu ban ko nyaama lewi mudun du hono diwa be iwde nokkuje godde batti haboji so ngari be be fana kani jowtede sabi be tinniki e be ngara be ko be keba cogu buru mabbe ko be nyaama e be nyamel suga mabbe non jowtabe yimbe non du kanbe wallede be barkina be
tawede ditti dalaji fu tampere ummu batoma kanyi heddibe ittobe njaarindi be kawri tan bete fu ngadda nyaloma golle e dane mayonde
sambe je gufa hande do yewtere 8 mars nde rewbe studio tamani ngadi yambere beta ku odo maison de la presse do
non jati mbiyan kambe rewbe studio tamani tuti teddengal kala rewbe ngadobe imadra mbiyan bangal hajuji mabbe mbiyan yo allah hol em mawuri tawen celli em beedike buutaki
sambe je ku jukininde kabaruji di kabaru fina tawa janjereji hedi woni ko wodi le cakite yontere nde
mbiyan bangal bama ar mbiyan jamma ko o tenor mu cameroon wonto jose mu cote d'ivoire ni basule kanye naini jabate
to yamfuli la to festival international di wasulu ana wondi e wadde concert mawd an hande wadde jamma ko o ummu sankare tawete hen sidiki jabate ariel senay derkeb talbi e yimobe hewbe wobbe
ana wodi dum to kayton wiyete do lille ami yerewolo mbiyan jamma ko wadan hiro jamma ko watu 29 to ndoku lolirdo diala kasso
sembe seku do no cakide yontere nde jangireji kewdi godi
de wala wulaji an heewi de
bismillah en jara yewtere meden haru cyallinde championnat national league e nyaloma nogo bo 20e journée fi le cakide yontere jabbe nde e le yontere nde fu hedi woni jabuji di boda hokkude en
njon na jabuji godi de hayre ko jom waare en puddiran ta fonno yele olympique pido us kita tati e gotel asom e kany csk ngadi match del woni gotel e gotel as bakar jan fi AS Nyana mbiyan tati e kowal sabana fiyama 2-0 bangal 11 créateur performance ASB bi ngadi match nul gotel e gotel Black Star stade malien mbiyan stade fibe 4-1 e Mamaria Djuliba mbiyan Djuliba fibe 1-0 en timniran LC Ba no soni fi 2-0
sembe seku dum ko metti nande kasara mawdo wadi to lagine to e accident dum ko minibus mobile gotel ko noddirta minibus dum samoy e club mo noddirta étoile de Guinée kan woni minibus mo chamodo
jati club 10e division bien famdi fufu njeno ka kettigi hen ana be do joueur ena be do dum ardibe équipe o dum wadi nyande alkamsare dabbinande ben bonbe be an ya fasapo e jagoma
sembe seku Allah hinno en yafobe e kabaruji de mina accira nin ka farde meden seru de
wuteji député en itane 2020 min bila campagne o fuda e jamma ko de
wattu minibus
fudata
sakira be suka be jokolbe andon do kadude di kabaruji ka kedde heda no wowire ni yewtere tout so grande wara jukininde wassalam